nangumhlolo.
Bengicela sibonisane, cela sixoxisane ngothando lwethu. Ngicela ungiphathe kahle kwesweti malavo. Uthando lwethu uvutha amalangabi. Ngithandile nanomu mongazi. Uthando lwethu uvutha amalangabi. Ngithandile nanomu mongazi. Singaluvume. Ngicela ungiphathe kahle kwesweti malavo. Uthando lwethu uvutha amalangabi. Ngithandile nanomuntu mongazi.